نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم بسكت رزقكم بلا نكان زا مصحاب رضي الله عنهم نينزاتو وماسو جلزاتو زوج تنجلا كنت صلى الله عليه وسلم وماسو والله سبحانه وتعالى لكم ولم تكن علي يسوع نوكل وجنة لبدين بيمبي الله ودي Asalamu tonse akati kujana nthawe yabwino kumayambiriro kuni kweni inshallah amin amin nkhani zabwino za jana ndiye mmoto watu wa tsiku la lero Sayyidina Abu Musa Ash'ari radhiyallahu anhu afuto kusamote ili tsiku lina ndidali mmozi ndi mtumiki sallallahu alayhi wasallam umozi mwaminda ya zibatso za ku Madina Munawwara Tumishallahu alayhi wa sallama ndi iyeye Abu Musa al-Ash'ari anali mu orchard kabina minda ikulu imene inali ya zipatso yo zaza ndi zipatso kumene kuti kunali ku Madina Munawwara pamene munthu wina adadza nape mpha chilolezi cholowa mundamo sezati iyeye tumishallahu alayhi wa sallama ndi Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu ali mundamo basi anazamva wina akakukuwa ndingalowe nawo Then, ndi ye Abu Musa Ash'ari radhiyallahu anhu akupitiriza unena kuti atamva pempho la munthu uyo mtumiki sallallahu alayhi wasallama anandiwuza mulola alowe ndikumuwuza nkhani yabwino yokhala ndi malo apamwamba ku janna senzati akumuwuza mtumiki sallallahu alayhi wasallama akumuwuza Abu Musa Ash'ari kuti akamulola munthu amene akubwelayo kulowa mkati mkulowa mdimbamu then asasile pamwepo komanso amuuze nkhani yabwino yoti iyeyo akalowa ku janna choncho ndinamutsekulira munthuyo ndipo ndinapeza kuti siwina koma anali Abu Bakar radhiyallahu anhu ndidamufikitsira nkhani yabwino imene mtumiki sallallahu alayhi wasallama adamchula ndipo adayamika Allah subhanahu wa ta'ala motukuza Abu Bakar radhiyallahu anhu anati alhamdulillah ndikuyamika Allah tabarak wa ta'ala kenaka Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu aulongo sura apitiriza ninoti posa kalisa adadza munthu wina nape mpha kuti alowe mmunda wa zipatso atamva pempho lake mtumiki sallallahu alayhi wasallama adati kwa ine mulola alowe ndikumuuza nkhani yabwino yoti akalowa ku janna osati janna wamba na janna yapamwamba choncho ndinamutsekulira munthuyo ndipo ndinapeza kuti sanali wina koma Umar radhiyallahu anhu ndamufikitsira nkhani yabwino imene mtumiki sallallahu alayhi wasallama adamchula unati imene mtumiki sallallahu alayhi wasallama adandiwuza kuti ndimuuze ndipo adayamika Allah motukuza patapita so nthawi munthu wina anapemphaso chilolezi choti alowe mundamu rasulullah sallallahu alayhi wasallama adandiwuza ine unena kuti mulole alowe ndipo muuze nkhani yabwino yopambana kuti akalowa ku janna limodzi ndi mlandu womwe adza kumane nawo ndilatsegula chitseko ndinapeza kuti munthuyo ali sanali wina koma Uthman radhiyallahu anhu ndamuwuza so mtumiki sallallahu alayhi wasallama adanena ndipo iye adayamika Allah taala mutukuza ndipo kenako adati kwa Allah yekha ndikomwe timapempha kwa Allah yekha ndikomwe timapempha chithandizo sezati ngati timapempha chithandizo china chiyose timapempha kwa Allah tabaraka wa taala ndi nkhani yaikulu nkhani imeneyi phunziro lalikulu mkhani imeneyi ndilonena kuti mtumiki sallallahu alayhi wasallama akutiwuzilatu pano pa dziko lapansi nakuti masahaba ake wolemekezeka and makamaka anthu atatu amenewa amene achidwa pamenepa yet Allah subhanahu wa taala anawalonjeza kale janna kudzera mwa mtumiki Muhammadi sallallahu alayhi wasallama kuti awauza anthu amene oti ayi asadandaule kena kali kose iwowa ndi anthu aku janna timpempha Allah subhanahu wa taala kuti nafeso atichitire chifundo pa nthawi imene tikukhala pano pa dziko lapansi Allah alandile ibada yathu yosiyanasiyana imene tikumapanga yonseyo Allah subhanahu wa taala atikhululukile chimo lina lililonse laling'ono lalikulu kena kali konse kamene tikumalakwa Allah subhanahu wa taala atikhululukile